kwa ni nyumbani kijijini hadi mjini kwa sababu nilizungukwa na umaskini ukafika jiji Nairobi ukapata nyumba ya kukodi same chafu after umebahatika kupata kazi maisha yalikupiga chenga kwa tamani sana kufa na Nairobi ukipiga haso kwenye car wash I'm sorry sana bazenga kwa sababu uliteseka I'm sorry sema kweli umejaona mengi nyumbani uliacha baba na mama hali mbaya na Nairobi ulipata mshahara so saba uling'ang'ana ulipambana nakumbuka sana ukiomba maulana ukidai akupe rongo mkama Simba ajolai ulijituma sana kwenye kazi mbangalao watoto bibi na wazazi wapate chakula wasi baba ike wasifanye wange mother round ndio
daily niko noma struggles a black african man yeah I say daily niko noma yeah struggles a black african man yeah
ulifanya haso tofauti na zote ulizipenda bila kuweka ubaguzi car wash watchman struggles a black man na kupigia salute good thing about you ulikuwa focused another good thing about you ulikuwa consistent do kiasi ulizopata ulifanya saving zingine uka spend kwa vitu basic utaka kuona progress kwa life yako anyway ulileta mabadiliko kuna mahangaiko watoto wako wamesoma past seco dai at least I wanna smile they're rocking thank you man
daily niko noma struggles a black african man yeah I say daily niko noma struggles a black african man yeah daily niko noma struggles a black african man yeah I say daily niko noma struggles a black african man yeah